Tamaduni Sinduni Simji aka Black Baby tulizaliwa nayo tulizaliwa nayo bado
Lazima tufike mbali.
Tuna grow up na umzeke. Hip hop ni kacha haizi queen. Tunasonga tukijua tuko fitting. Taiguza kila siku bila thinking. Tuna grow up na umzeke. Hip hop ni kacha haizi queen. Tunasonga tukijua tuko fitting. Taiguza kila siku bila thinking.
Mambo ni kangaja, huenda tu ya kaja. Wengi ni wajanja, hawajui mambo haya. Kuja sasa kata, ujanja sasa wacha. Hadithi iko sawa, sisi tumenawa.
Tuna grow, tuna gong, tuna flow. Hakuna song. Tuna grow, tuna gong, tuna flow. Hakuna song. Tuna grow, tuna gong, tuna flow. Hakuna song. Tuna grow, tuna flow. Tuna go, hakuna song. Tuna grow up na umzeke. Hip hop ni kacha haizi queen. Tuna songa tukijua tuko fitting. Taiguza kila siku bila thinking. Tuna grow up na umzeke. Hip hop ni kacha haizi queen. Tuna songa tukijua tuko fitting. Taiguza kila siku bila thinking. Tuna grow up na umzeke. Hip hop ni kacha haizi queen. Tuna songa tukijua tuko fitting. Taiguza kila siku bila thinking. Tuna grow up na umziki. Hip hop ni kacha haizi queen. Tuna songa tukijua tuko fitting. Taiguza kila siku bila thinking.
Hey Prince, ibit ni kali, stoki ndani.
Stoki ndani. What the production, so yeah.